kids, baby.
Aliyeumba mapenzi ya kusema yana maumivu, aliyeumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Gharama, mapenzi gharama, utachukia ndugu, marafiki, ugomvi na mama. Gharama, mapenzi gharama, na ni donda sugu, halitibiki ukisha zama. Una mwamini na kudhani ndugu yako, kumbe kijini ndio baby wa baby wako.
Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze vishaua.
Niwe wapi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze vishaua. Nikizipata nitunge,
nitunge, nitunge, nitunge, nitunge, nitunge, nitunge, nitunge.
Na macho maji, aje, muziki mango maji, vyarusha ntavicho maji, aje.
Watagoma ze,
ili pati na macho maji, aje, muziki mango maji, vyarusha ntavicho. Nipita na kila mtu, adibe, 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 adibe.
Kakupenda, kampende babako. Kakupenda, kampende babako. Si unapenda, kampende kakako.
Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua.
Niwe wapi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua. Kizipata
nitunge, 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 nitunge.
Nipite na kila mtu, adibe, 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 adibe.
Comic Slicer.